maqaamka barakacayaasha indhooleyaasha laamin ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa qoysaska degan ay u baahan yihiin dhammaystirka dhismaha dugsiga qur-aanka ay caruurtooda wax ku bartaan, kaasoo horey ay u bilaabeen walow aysan aboodin inay u dhistaan sida ku habboon. Qoysaskan indhooleyaasha ee ku nool kaamka barakacayaasha laamin ayaa la tacaalaya helitaanka adeegyada asaasiga sida waxbarashada caruurtooda iyo caafimaadka, iyadoo ay yartahay fursadaha waxbarasho ee ay helayaan caruurtooda. Qaar ka mid a barakacayaasha kaamka laamin ee magaalada Baydhabo ayaa dalbaday in dugsi qur-aan loo dhiso.
wasaaradda diinta maay ku cusudaana inay dugsiyuunamentisa madrasadu aragu haytaan kaamkun kaam hundhoolo hundhooli le owlaadan walbarashi eed diina eed iyadan la fadaana dugsigii maneen dhisow kitaaba fadaana gogola fadaana salluuka tukunoo fadaana nadaafada iidanka baahanna may fadaana maysiin ku cosadaana ilaahay yasiin tuugnay ilaahay jeejey nimeenka kaaliyo dugsigii wananeen dhisoo fadaana dugsigii isudhaan u duraysanyahan farho bukooy loo buubooy iyaalkii meel galaayan male dugsigiina iyaalkii madun bogol walyara dhammaan higaas bogol ikonton oo kale magadeen eedii eeda aan badiyan ilaahay meen badi maalinkiina eeda aan tabar yare laan bilaa mudaga lama is bilaa mudag ula ka jiraan noo baahnya laanin dar yare walsiyaan male ulin hanloolihana mashagaysudoyna matuugsudoyna wal adlowma e wal masiinoka kaalino waaysagna intiidha muslun e dali dibid roogdi inay manan kaalma e dugsiyuna meen dhise ya eedan fadaana saasa siin codsadaana saasa siin codsadaana isiin bana aragooytan hundhooliana wal un qabsido korna mal aragow owlaaditaana taaliinla la fadaana taaliin mahaysin walbarasho mahaysin iskoolka naftiis fadaana mahaysin
walbarasho ma qaban dugsi ma qabna iskool ma qabna walbarasho wal una qabna male daleela fadhiina
meelan usin aragahaytan maybuwa dugsu eed an tabar yara yaa ka dhaha jarna isiin aragahaytan dugsun dadkun boqol iyo konton udhog oo kale inta gobolka un kahay dugsiu kan mararka qaar suli rooga dabeela qaadahay biyoha galahay hadda lang oo bil hal dolar misnu dolar oo kale anaa dugsiu isaamila fii sabiilillaahi yaka dugsiunka dhikahay intaas daraadii amayba fadaana inay dugsiugnani ga-an gobodo muslimiin meel al meeli roogda langwelba meeli rooga yaa may fadaana dugsiugni ga-ama gobodano dugsiugnan dhisan gogollo kitaabka walwelba yaanka baahanna ani dugsiugnani kishaanio fadaan